di Blue One Touch.
DutchMSafi.com.
Sina pesa sawa, wacha kwambia nimechoka sawa. Usiwajibu, unaona tafuta. Ukihisi penzi baby call me number one. Harafu say, nataka kuone baby. Nitakupendezesha wakusifie majirani. Majirani
oya njegere 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 njegere.
Silali, napambana nine na wewe. Zoful hali, wana nikejeni. Ila bado nakupenda wewe. Basi moyo tulia, nisha kusikia. Uyu si mwachi minapenda yeye. Umeniambia, nimekuelewa. Yani si mwachi nitakufana yeye. Ukiona bwanako nimemchukua, we wangu si unamjua. We sugar punguza hasira, fanya kama umekosea.
DutchMSafi.com kupata nyimbo mpya.